radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugizgaho nange Venuste Nshimiyimana. Mu kiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi turaho ijambo abana bashakisha ababyeyi babo harabatandukanye nabo kubera ko inzira zabyaye mahari bagatandukana harabo ababyeyi babo basiganiye umwe agahitamo kumuhara ariko na nubu baracyabashaka hari n'ababyeyi batazi niba abana babo bakiriho. Turaho ijambo kandi abashakisha abavandimwe babo icyo abana benshi mwumva muri iki kiganiro bahuriyeho nuko banyuze mu bigo by'impfubyi ibigo biramira bikarera bigakuza. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona.
Wiki kintege.
Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Turabimbura ikiganiro dushakisha uwitwa Ngendabanka Augustin ushobora kuba ari Burundi umushakisha n'umugore we Mukanyandwi Teresa yamusize mu Rwanda subira mu Burundi hashize imyaka irenga 30. Mukanyandwi ari mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinyazi akagari ka Rutabo mudugudu wa Nyirabubayi aravuga ko yaramaze igihe kirekire ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga.
Umva mbashakishije hari imyaka irenga ibiri.
Nibyo.
Ndizi Imana nza kumva mutanze nomero kuri radiyo.
Yego.
Nuko rero ndabumva nshakisha. Ufite simati nayo njyewe ngira. Ndashakisha ndabumvira ngo azabatere mesaje.
Yego mesaje yawe twarayibonye uwo mwatumye yaragutumikiye niyo mpamvu nguhamagaye none rero. Mbwira iki kugenza.
Ikintu rero nifuza ari ikiganiro agasaro kaburaga nkunda kugikurikirana.
Yego.
Rero ufite umufasha wanjye waturutse i Burundi yavuye muri 1980 turashakana. None ubwo ngubwo yahavuye ngo yari jere wa koperative yari uwo ahantu muri komine ya Buhiga ndetse uhabaye ukaru. Uwo muntu mbese twari tubyaranye gatatu ariko yagiye muri 1990 umwana umwe yarapfuye ariko asize yarapfuye aragenda ageze iwabo ubwo ntagakuru kezi muri 1993 i Burundi hatera intambara ubwo ntagakuru kiwe nigeze menya ariko yambwiraga ko iwabo hari muri komine ya Buhiga haza guhinduka karusi nuko akambwira ko ari muri korovesi ya Gitega akambwira ko papa wiwe yitwaga ntakabuzemo ariko mama wiwe akitwa Kizi n'Indarejina umuntu we akitwa Pasikari Gunika akaba afite umukobwa witwa Nukwigiza Ngensi avuga ati ese ubu yenda yaba yarapfuye bwo habura n'agasirisi kikasigaye ngo tujye twavugana.
Yego.
Nuko rero ubwo nakomeza ngatega amatwi ikiganiro agasaro kaburaga ngumva ndabashakisha ndababura pe hashize imyaka ibiri rwose nshakisha mbeba nuko ndakumva mutanze nomero rero kuri radiyo numva rero ngo mushakishirize abandi nkavuga ntese nanjye yenda ntimwanshakishiriza ngumva uko bimeze.
Nicyo tubereyeho reka tufatanye tuzagufasha ariko ubanze nawe umbere imfura umbwire umufasha wawe izina rye ninde yitwa nde.
Yitwa Ngendabanka Augustine.
Ngendabanka Augustine mwashakanye aho ngaho mu Ruhango byagenze gute yaje gukora aho ngaho mwahuye mute?
Yari yarijera wa koperative y'Ubuhiga baza guhomba aho byaratoroka atorote araza agerina. Izina harera ubwo turashakana hashira iyo myaka nyine ubwo hari muri komine Ntongo icyo gihe perefegitura ya Gitarama hari muri Serire Kanka ubwo ngubwo rero yagiye hitwa gutyo ubwo ngubwo byarahindutse hasigaye hari mu murenge wa Kinazi akagari ka Rutabo mudugudu wa Nyirarubayi akarere ka Ruhango intara y'Amajyepfo byose byarahindutse.
Umugabo wawe yavuye mu Rwanda ajya i Burundi akubwiye ko ajyanywe n'iki?
yaravuze ngo ubwo perezida waruriho avuye hongo kandi akaba yaraje yahombye muri koperative yaraje ahunge yaravuze ngo ubwo perezida waruriho yavuyeho ngasubiyeyo ubuyenda ni amahoro ngo nta kibazo azagi
hari ahandi washakishirije cyangwa se wagize igitekerezo cyo kumushakisha ariko wumvise ikiganiro agasaro kaburaga
numvise ikiganiro agasaro kaburaga nibwo natekereje kuba namushakisha kuko ni kure cyane ntabwo nari kugira ububasha bwanagerayo ni Burundi bataranafunga
hari abandi Barundi bari batuye aho ngaho mu Ruhango bamuzi bari bamuzi nta n'abandi bari batuye Intongwe cyangwa se Ikigoma bari bamuzi mbese iyo koperative yakoreraga yahombye mbere y'uko ahungira mu Rwanda iyo koperative yari koperative ikora iki
ngo mbizi nimba baraguraga imyaka gusa hari ndi buhiga era akoraga ntabwo nkize gusambiye yuko yari jera wa koperative ngagahomba agacika
ubuse niba Gustini umugabo wawe ngenda banka niba kumva niki wumva ushaka kumubwira naye he makuru umufitiye mubwire uri hano mu kiganiro agasero kaburagara kumva mubwire icyo ushaka kumubwira hanyuma mbone kugera kukurikiraho
mana we abana bafite agahinda uburyo umukuru we yicara kanarira akavuga ati ngewe wakongera ibyo ngo ngewe ngende nge kureba amubwira nti rwose ntabwo wahamenya uva baramuririra baramushaka cyane rwose abaye akiriho bakamubona cyangwa bakanamwumva imana yayikoze
ndahamya yuko nawe niba akiriho arakumva naramuka kumvise tuzabimenya tushobore kubahuza Madame Mukanyarwanda Teresa rero nagira ngo ngushimire kuba warategereje iyi myaka yose umbye kuba wategereje imyaka ibiri kugira ngo uze mu kiganiro agasaro kaburaga tuzagufasha turebe niba twagera muri Karusi tukabaza niba hari umuntu wamenya ngenda banka Augustine mwashakanye mwabyaranye abana babiri niba yumva rero azamye yuko Mukanyarwanda Teresa warutuye muri Ntongwe wari umugore we akimukunda akimutegereje ngaho rero ukomere ngushimire ko wumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika
mana umva namwe mana ikibarari imbere n'inyuma nyagasani bifurije imigisha y'Imana iteka ryose
urakoze cyane
agasaro kaburaga
umwana w'umukobwa yaravutse ariko asanga se amaze kubwira nyina ko batakibanye nyina ntiyabyakiriye neza afata umwana mushyira se arigendera turi mu mwaka w'1990 nyina w'umwana yaratuye mu Gatsata naho se Rudasingwa Emmanuel akaba yaratuye ku Kabusunzu umwana yabuze papa we muri genocide yakorewe abatutsi yaje mu kiganiro agasaru kabura gashaka irengero rya mama we yitwa Diane w'amahoro atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari ka Nyabugogo umudugudu w'Indatwa
ikintu kingana mu kiganiro agasaro kaburaga njyewe navutse ndi umwana mutoya noneho papa wanjye mbona kwa mukadata sinabasha kumenya mama wanjye ubwo 94 tutampunga mungana na mukadata bajyaga bambi kujya mu mashyamba ya Kongo nyine niyo nakuriye muri iyo ngiyo ntari umubyeyi wanjye ari we mama umbyara ako papa we yarapfuye mu ntambara ya Jenoside yakorewe Abatutsi 94 noneho ubwo ndahunga nyine nkiriye mu mashyamba ya Kongo nkurana n'abandi bantu ari bo mukadata n'abandi bafamiliye ariko ntabwo nigeze mbasha kumenya mama wanjye mbyara noneho muri 2011 nibwo twaje kugaruka mu Rwanda tuhageze ndaza kumwitaho twahasanze ndabaza ese ntabwo namwarabashije kumenya umubyeyi wanjye mama wambyaye barambwira ati twumvaga ko ngo atuye mu Gatsata kuva icyo gihe rero kugeza iki gihe ndababara cyane kuba ndinze mba mukuru ntazi umubyeyi wambyaye w'umumama icyo nagira ngo mbabwire rero muzanshakire rwose muzambare ibyo nimba yaba akiriho nimba nyumva yanzanye ahantu papa yabaga ariho muri kagaruka Kabusunzu kumusagara ansigahonga ho aragenda rero nako ndamenya hari nda dahari nako ndizi majango bizamba bizi
niki cyatumye akwivanaho warakimenye
nako nibyo nyine barambiye ari ndango yarafashe nuko batabanye cyo niba dokoro na papa yari amaze gushaka indi mugore ari naho nyine yanze arubuze bakinjwana na ubwo nari mutara umwana muto cyane nako
Papa wawe yitwaga nde?
Bambwira ko batamuzi. Yitwaga bidatinda n'amaso.
Hari abavandimwe be bandi bariho aho ngaho ku Kabusunzu?
Yego, abavandimwe be hari mukuru we. Yarakinura nawe yapfuye mu ntambara. Mushikiwe ntasigaye mushikiwe umwe niwe twabashije kuzunguka tugiye muri Congo tumushikiraho niwe wabashije kutwakira njyewe na murumuna wanjye tugiye muri Congo ariko ntabwo mushikiwe yigeze ahari ariko ntabwo yigeze asobanurira ngo ambwire ahunda neza aho mama nimba yaba avutse cyangwa ataramumenye nzabayo cyangwa atari
umaze gukura wigeze utekereza kuba wajya mu Katsata ukabaza niba hari umuntu waba ufite umwana yatandukanye nawe ngo urebe ko yenda wamugwaho wabona umubyeyi ushakisha umwana nawe icyo gitekerezo bugeze ukigira
nubwo nyine mugasatura nimba mwamuhaje nta nubwo ari kure yo ku muntu imana nta muntu gusa nari ntaziyo ariko icyo gitekerezo ntabwo nigeze nigira ngo mbashe kuba ntajyayo ngo mbaziko
niyo mpamvu nkubajije mu Gatsata ndahazi uvuye aho utuye uvuye aho ngaho utuye ujya mu Gatsata n'ubu tuvuganye wabugezeyo hanyuma ni hafi cyane nyoko wanyu uvi ndimwe na papa wawe ibyo byose azi amazina y'umukobwa wabyaranye na musaza we ntabwo igeza kubwira amazina ye
ntabwo igeza yambwira aje cyane undi twita ukatuza nge na ise n'umuntu ndakubimubaza yambwira ngo ntabwo igeza yimenya ngo ntabwo amwumva
nyoko wanyu mwahunganye mujyana muri Congo nawe mwaragarukanye mu Rwanda Imana muhiri uko ridashira.
Yaranamfashije cyane gitajaga mbwira ko nimba mbyibuka neza nari muto yari nimba avuga ko ngo yitwaga Sarafina. Ndumva ako kajambo ako kazina ndumva ko twigeze kutumeramo we yari azi n'amakuru ye neza ariko ntabwo yigeze abasha kunsobanurira neza ngo ambwire ariko amakuru yari yaje ari kurumva nyine naje kumenya ubwenge we amaze kwitaba Imana abasha kuza kugaruka mfite ayo makuru nk'ayo yizewe kuri
ariko byibuze uzi izina rimwe rya mama wawe yitwa Serafine
icyo kina ni cyarabigeze kunda kumbwiraho gatoyi
ariko se ubu tuvuganye wagutumayo wakubwira ngo uzahinyuze ushobora no kuhagenda umuntu yakubona mu nzira akavuga ati uyu mwana arasa nanjye ati umwana ni uwanjye ibyo bigeze ubitekereza
ntabwo nabitekereje ariko ndamuhungu y'ubwenge ndumva wamugana icyo kintu nta kagombye kuba n'abana tubikoze mbere
none Diane w'amahoro niba mama wawe reka tumwite Serafina irindi ntabwo turizi nitugira Imana uwitwa Serafina wabyaye umwana hafi muri za 91 mwana w'umukobwa akaba yarafite umugabo bamubyaranye warutuye ku Kabusunzu witwaga Rudasingwa naramukari wakiyumva cyangwa se wabazi ko abo bantu bakundanye bakabyarana umwana ubwo nawe azadufasha tumenye niba koko uwo mama wawe yaba ariho niyo yabatana ariho kandi nabyo tukabimenya ariko reka tumwifurize kuba ariho reka tumwifurize kuba ariho nkusabe uramushakishije ugihe mutarabonana niki wumva ushaka kumubwira imyaka 30 yose ishize utaza makuru ya mama wawe utaza hwari niki umva ushaka kumubwira
ikintu umva ushaka kumubwira
yego
nzi mu byinshi cyane narababaye cyane mbabuzima bubi cyane mbabaje ajije navuga ntibyibura nurya kuba kugeza n'ubu ubuzima burimo yambuga ibanki nurya kuba mufite ari kuzajya mutura agahinda kuko nagize nkamubwira ibibazo byose bikomeye nabyo cyane ko ari nawe navuga yasaza kunsiga saza kuza mu kigo kwa papa wenda ntabwo ari kugera kuri urwo rwego ariko mubonye byibuze namubwira ijambo ryumvikana namubaza ikintu kimuta gutya cyonyine namubaza impamvu yanyikuyeho
birumvikana ko ugendana agahinda kagushengura ugasangiye n'abandi bana benshi bakura badafite ababyeyi impamvu zatumye agutanga ntabwo twazimenya niwe wenyine uzatubwira icyabimuteye icyazana akaboneka kabanza ukagira umubyeyi ibyo nabyo muzabiganira ube wabimubaza birumvikana ko si icyo kibazo cyonyine ufite gusa ufite n'ibindi wifuza kuba waganira nawe nagira ngo ukomeze gukura udafite umubyeyi ntabwo byoroshye kuba waragize ibyago na papa wawe akitaba imana ukasigara wenyine ukabaho ubupfubyi n'ubwo bwose wagize abantu bakubaye hafi kugira ngo ushobore kura gutera imbere ariko umubabaro wawe nk'umwana wakuze wenyine ndawumva ngushimire kuba wihangana ngushimire kuba utaha kare ngushimire kuba ukifitemo ubwo w'umuntu ubukomeze kandi wizere yuko tuzagufasha twizera yuko mama wawe Serafina irindi tutazi
abayariho cyane nkamenya ko hari cyangwa ataza basi nkabona n'umuntu wambwira ko yaba yaramuzi ariko basi atakiriganye na cyaba duhagije
ntabwo azabura abumva ijwi rya Amerika batuye mu Gatsata ndetse no ku Kabusunzu bazi Rudasingwa niwe papa wawe abo mu Gatsata nabo bazi umwana w'umukobwa witwa Gaserafina wabyaye muri 1991 hafi aho akibaruka umwana w'umukobwa ariko akaza kumujyana ku Kabusunzu abo nabo abakiriho abahari bazatubwira ni amakuru tugenda duhererekanya ngaho rero Diane urakoze kuba warakomeje kuhamagara ntucike intege no kuba twashoboye kuvugana rero ibihe byadukundiye nubwo byabanje kudutenguha ngaho ukomere ugire umugoroba mwiza
ariko murakoze cyane rwose ndabashimiye namwe kuba mwemeye igihe cyane kandi nubwo habaye n'inzitizi nyinshi ariko ukazihanganira wakoze cyane
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga dutumikire uwitwa Uwimana Angelique ni mwene Murimanyi Pierre na Mukaroni Edisa ararangisha umuvandimwe we baburaniye muri Congo mu mwaka w'1994 amakuru afite nuko nyina ubabyara yitabye Imana asize uruhinja rukivuka maze se akarujyana muri Croix Rouge mu kigo cya Croix Rouge muri Congo Uwimana Angelique yatahukanye na se amusiga kwa nyina wabo ababwira ko abandi bose bapfuye bagasigarana uruhinja narwo yasize muri Croix Rouge muri Congo se ubabyara nawe akaba yaraje kwitaba Imana batarabona uyu muvandimwe we wasigaye muri Congo Uwimana Angelique akaba avuga ko ababyeyi babo bakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi muri komine ya Satinski segiteri ya Gitwa muri serire ya Kankunga hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ubwiwe ko azagabirwa nubwiwe ko azanyagwa ntibagoheka kimwe. Nambaje Imana Rekishi Bahimba Rukara yakuriye mu kigo cy'impfubyi arererwa mu muryango wa Rutuye Nyarugenge. Icyo gihe hari uwo yateye ubwuzu ashaka kumugororera ariko ntibyashoboka. Nyuma y'imyaka 25 Rukara yitabaje Agasaro Kaburaga ngo ahure n'uwo mugiraneza atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga akagari ka Nonko umudugudu wa Rugari.
Mu mwaka wa 1997 na 6 hari umuzungukazi w'umumetesi, mama we ni umunyarwanda yavukiye umuzungu nagira ngo mama yavukiye Rubavu, yambonye ahantu mu Kiyovu cy'abazungu ahantu banderaga bo abo bantu banderaga uwo mukecuru yavukanaga n'ubyara mama. Icyo gihe Jenoside yari irangiye, yarebaga ubuzima bayo uko bafashe nyinshi, arabasaba ngo anyijyanire muri Amerika. Icyo gihe umugabo yakoraga muri woni inaha i Kigali, ariko umudamu ntabwo nzi nimba nawe arimo yakoraga. None icyo gihe arambwira ati tugiye kugura mitasiyo tujye gukorera i Kampala mu birometero 120, urumva nari nahagera sinari mazi. Ati tuzahita tugenda muri Amerika, ubwo ari umwaka w'97. Noneho umusaza wakoreraga bikora umunyanganizi kigara ati direkiteri wa Izari byanze kunze n'imamuyoberwa agira gutya ndabaza nese muze nti i Bugande hameze gute, arambwira ngo mva sharuka amamagara akazina kagahimbano Rukara n'uwo muntu anzi ku izina Rukara. Ati Bugande wapfuye bakakurya bakakoresha ibyo bashaka bakaguhingisha cyangwa bakakurya. Ati uge nigiye kukurya bakugaburira nk'inyamaswa ukabanza ukarisha. Mpita nibona nishuye muri Jenoside ibyangezeho ndi umwana mbona ndapfuye. Icyo gihe nari mvuye muri Kuroje y'Ababirigi Kacyiru, nari narabaye umwaka 1995 nari nje kuba muri urwo rugo kuri uwo mukecuru, ari nabwo uwo muntu yicaraga akabanyaka. Ari nabwo nange nemeraga ariko ambwiza iby'Ubugande ndabyanga, anyinge misenga 5 wanyuma ngira mu maso abona ko nabyanze ambwira ati baragushuka, abona ko nabyanze ariko nyine arerira hari kubwa venire yanjye yabonaga hirya yesha imbere yanjye birangira ntabashije kugenda. Noneho abandi bahita bananyirukana ndasavarijinga, nongeye kumutekereza sinari kugera kontakitezi. Ariko nanone hari abitwa kubwo navuga ngo ni ba mama wacu bari abana b'uwo mukecuru, narabinginze umwe niruka mbwira ngo yabaga muri Hollande aza kujya muri Irelande, ntabwo nagize ngo mbingize bamaze na Jeanne baraka. Ubwo uwo arambwira ati oya ntiyanakwibuka, navuga kunyibuka aranyibuka kuko mbere naragaganye ntizamusubize bakambwira ko bamusohoza. Birarangira banga kumuza nawe bo bantumyima na kontakitezi. Gusa ikintu kimwe cy'ejo bundi mu mezi 5 ashize nigeze namwandikira uwo muntu, icyo namusabaga kugira ngo ampuze na Jeanne wenda mushimire ineza yarangiriye yo kunkura muri Afurika muri ubwo buzima ndi umwana ubwana bukanza musimbo ntugire inama nabo ntibangire inama byibuze mushimira ineza yarangiriye kuvuga ngo yarangiye kundera nzagira ubuzima bwiza. Icyo kintu nyamukuru cyo kuba namubona nkamushimira. Ariko hagati aho Yolanda yarambwiye ngo ashobora kuba muri politiki ngo bakorera South Africa bagataha Portugal. Ni ukumufasha kumusakira nkabaha agafoto ke nabaha n'ayo mazina yanjye mukamubwira ariko nako gahimbano mukamushakira mugendereye ukuntu igihe bakoze mu Rwanda mwaka w'96 muri yoni 97 bakajya gukorera mu Bugande 98 bagahita mu kwambere hari bawutahamo iwabo jenaniko bari muri Amerika, ariko nyirizina ngo baba bari muri Portugal uno munsi bagakora Afurika y'Epfo bagataha Portugal.
Ndagushimye cyane kuba witabaje ikiganiro Agasaro Kaburaga. Ndizera ko uwo mugira neza uzambona bidatinze. Ngaho rero nongere ngushimire ukomere.
Yego, murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Ngira ngo mwana rede ukuntu amaranga mpima yanyuziye kandi kanatekereje kuri titire mufite kubera umunezero kumva igihe nari maze igihe nshakisha nimero yacyo niruka mu banyamakuru mbasha kumenya ko kuri RBA bacehe bashakire ku bw'amahirwe barambwe bati urayikuboneje. Mana Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi nahataboneka ibyo mwakoreye abandi nake ako nanjye nakoresha uko mushoboye abanagererwa n'icyo ngicyo ariko nizeye ko nzanamona. Imana ibahe umugisha mu gihugu cyo mu ijuru. Murakoze.
Agasaro kaburaga.
Undi mwana nawe wanyuze mu buzima bwo mu kigo cy'imfubyi ni Mbonye Umuvunyi Jean Baptiste, bakundaga kwita Mapusi, atuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Gahengeri, akagari ka Rwedi, umudugudu wa Kiruruma. Arashaka umuryango we bamwe mu bawugize bashobora kuba batuye mu Mutara mu Rwanda.
Ndashaka nyina mushiki wanjye nyogokuru wanjye na data nubwo naramubona kuva navuka ariko nawe ndamushaka.
None abo bantu bose bo mu muryango wawe mwatandukanye mute, byagenze gute?
Mama we twatandukanye, twatandukanye mu Rwanda aho bita Kayarondo. Nari nyungute ko ntabwo nahibuka neza njya amazina yaho. Nari mfite nk'imyaka nk'itandatu urebye, kuko ni mugatoya cyane. Ahantu hose nagenda nagenderwa n'abaturage basanzwe wabonaniyeyambe mu kigo cy'imfuzi aho bita Imishoto Heremani.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
Hagati y'icyenda gatanu n'icyenda gatandatu.
Wari ufite imyaka ingahe y'icyo gihe?
Yeranyeyena n'imyaka itanu cyangwa itandatu, kuko aho ngaho mu kigo cy'imfuzi birambwira ko nahageze ndi mu cyanzu mu kigando uko narereye mu Bugande.
Wariwe mu Bugande. None se ababyeyi bawe baba bari i Bugande cyangwa se baba bari mu Rwanda?
Ndatekereza ko bari mu Rwanda, kuko mama we twatahanye noneho nyogokuru n'abarimu basaze batashye nyuma.
None se batashye bagiye hehe? Bamenya amakuru y'aho berekeje mu karere kanaka k'u Rwanda?
Nigeze kujyana nawe kiriya gihe kubabishakiraga abana mu muryango, noneho baza kunjyana we ariko bibabwira ko ngaruka mu kigo cy'imfubyi aho nari ndi bitewe n'ubuzima nari ndimo n'ukuntu aho bari bari. Burundi we nararebeye nayebonye, ariko ikintu cyatumye tuburana bwa Burundi namaze gukura nsigaye nsanga barimutse ndabura gutyo.
Aho wasubiye kubashaka ni hehe? Ni Kabarondo. Wajye kubashakira he?
Yego, kure we na marumu yange we batashobaga mu Mutara niho narasanze icyo gihe. None rero ndakugaruka mu kigo cyacyanduraga, ikigo yashyizemo imyaka myinshi nshoboye kuko nari namaze kwiga. Ngiye kubashaka nsanga barimutse, ariko nabiga nza kubona umuntu arambwira abantu turabazi ariko barimutse ntabwo tuzabarimutse.
None wowe urabibuka amazina yabo?
Mwese ngenze amazina, izina rimwe rimwe.
Ngaho mbwira, nyokorume yitwa nde?
Mwarimu yitwaga Kubwimana.
Naho se umukecuru akitwa nde?
Nimba bari mwita Venansiya, ntabwo irindi ndiyo.
Bakaba bari batuye mu Mutara?
Bari batuye mu Mutara hafi ya Nyagatare, ariko ntabwo nzi umudugudu n'akagari ntabwo mbizi.
Ku buryo nta muntu n'umwe w'umuturanyi wabo waba ukuzi, nta muntu waba wibuka wavuga ati uyu mwana ndamuzi, Mapusi ndamuzi?
Hari umuntu nasanze yari ari aho mama yari ari abibwira ko nawe yamubuzi.
Yego,
ariko umuntu nawe nibuka izina rye, gusa nibuka ko hari umuturanyi w'umukecuru bitaga ndumva niyaga, ariko bari bafite umwana bitaga Ninyamira Gitamira, niba yari iwacu ntabwo mbizi, namubonye gutyo ari mukuru. Umukecuru ndamuyobotse bamwitaga Mutakibibi.
Utaha muva i Bugande, mwari muvuye i Bugande mwaragiyeyo ryari? Byagenze gute kugira ngo mutahuke icyo gihe?
Amakuru ntabwo bafite yuko njyewe dutaha, iwacu bambwira ko bari barahunze ngo inambaragahera naharanize ibyarije, ubu nibwo mbisobanukiye ko ari jenoside. Bayohunze imbere itaraba jenoside yabaye turi mu Bugande.
Yego,
rero ngo nari mutoya nta kintu mbiziho.
rekano ntunkujyane kabarondo ikabarondo nta muntu numwe wabu hadi uhasigaye ushobora kuba mwene wabo na papa wawe
ara kabarondo na urikuye mu nziza zata ukagaba tagenda batire mu handa bese bashaka kuba na gari hiya kuko na nimunda komoka mu mutara ni ubwo niyo tavukiye
umuryango wawe wose nta muntu numwe usigaranye nta muntu numwe barahari barahungaho mu Rwanda ariko ntabwo uzaho bari
yose ntabwo uzaho bari ariko ndizera neza ko ari mu Rwanda kuko iramira n'ingo ko iramira ko kitabwe n'yacu benshi aho bitakabara ariko ntabwo mazi n'ubwo ngo ngiri ko ngomba ko yacu n'ingo cyose kongo ko yacu ari mu mutara
ufite bene wanyu kabarore ariko ntabwo uhazi nukuzagufata akaboko nkakujyana yo kubera ku kabarore ndahazi ntabwo ari kure ubu ngubu tuvugana uri Rwamagana kuva i Rwamagana ujye kabarore niyo wagenda n'amaguru ntabwo hashira imitaga itatu utaragerayo
nagerageje gushakira kurunda natara umutwe
yego
naje kwiga kuko nize ibijyanye n'ububaji ikigo zandikaga banyeretse kwiga ububaji kuko bari bafite ateriye namaze kwiga bamakazihera bamaze kumpinda mfata amafaranga bampindura ndetse nimpindura aho ngaho mu butara hose nimeze nk'umuntu yataye umutwe nshakisha nshakisha nimwe naje kubona umuntu wambwira ngo abo bantu arabazi nkekete ngo ndashije kumara igihe kinini aho ngaho ngo nibwo nazayabona ubu ngo ntabwo ndongera gusubirayo
ntacyo bitwaye wanyuze aho wagombaga kunyura ku ijwi rya Amerika radiyo yumvikana mu turere twose tw'u Rwanda na Nyagatare baratwumva mutara wose baratwumva ikabarore baratwumva ndahamya ko hatazabura umuntu waba uzi uyu mwana wari mutoya Jean Baptiste wari mutoya enda bakuze kuri mapusi ariko nagira ngo wongere wibutse abatwumva mazina y'ababyeyi bawe kugira ngo biyumve n'uwabumva bazi ababwire duhere kuri papa wawe
papa wawe niwe kurambira kwitwaga Rwagahungu
yego
mama kwitwa Ntaranganya Imana
yego
mama atandukanye ari kumwe na mushiki wanjye we yari mutoya cyane yitwaga Imbabazi
yego ndahamya yuko papa wawe ashobora kuba akiriho niba atari Bugande ari mu Rwanda rwa buhungu azakumva niba ariho akaba kumva nimba hari undi muntu wo mu muryango yaba kubw'Imana yaba subi imbabazi waba wese akumva ni iki ushaka kumubwira usegaranye umunota umwe niwe nkunda gutanga kugira ngo umuntu rwose avuga icyo atekereza icyo yifuza kubwira abashakisha ngaho uwo munota nawe ufatiwe inigure
papa yawe nawe ubera ko yifuza kumubona nubwo narabona ariko ndamukunda kuko ntakibazo nigeze ngirana nawe nubwo nabayeho nawe ariko si kubera we ntabwo nigeze mubona ariko mubonye namwita papa kuko mu buzima bwanjye sinigeze mpamagara papa nawe twabanyuraga gato nawe sinigeze mubona ibyo nunda ko namutita iruhande rwose ndabonye nashimye Imana kandi nawe namushimye
urakoze cyane Jean Baptiste Mbonye Umuvunyi wakoze cyane kwitabaza ikiganiro Agasaro Kaburaga unshimirire n'umufasha wawe wadufashije kugira ngo dushobore kuvugana ndizera nkomeje yuko abikabarore abinyagatare abo mu mutara wose bakumvise bazakumenya hanyuma tukazashobora kuguhuza n'umuryango wawe mugari n'umuryango wose tuzashaka ubwo rero nitugira icyo tugeraho tuzakubwira, uzakomeze ryo wumva ijwi rya Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Gira amahoro.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona, wiki kintege shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihari kuwa muri sanga mu rwego rw'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'abametisi Métisse du Monde rikorera mu Bubiligi no mu Rwanda. Nyuma y'imfura yacu Hélène Eveline Schmidt, twaboneye umuryango nyuma y'imyaka 51 ashakisha. Uburiza bwacu n'uwitwa Marie Flore Gillet, wavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1956, avukira ku musozi wa Mukono muri Byumba. Nyina yitwaga Teresa Mukamwambutsa, akaba umukobwa wa Kabongo, nyina akitwa Kiminga, nabo bakomokaga i Mukono. Papa we yari umubirigi witwaga Fernand Pire, wari umukozi w'ububirigi, akaba yaraguye ahitwa i Murama mu mwaka w'1956. Amakuru dufite aremeza ko papa we amaze kwitaba Imana bamujyanye mu kigo cy'abana baba metisi cya Risave mu mwaka w'1957, ahamara imyaka ibiri. Mu mwaka w'1959 yoherezwa mu Bubiligi, Marie Flore ashyirwa mu kigo cy'imfubyi mu Bubiligi. Turamushakira umuryango mu Rwanda. Mu bushakashatsi twakoze twabonye ko uyu mubirigi Fernand Pire hari n'undi munyarwanda kazi babyaranye umwana wavukiye Isave muri 51, umwana w'umuhungu, nyina akitwa Kamanzi Jetruda, yakomokaga aho mu Gatoki. Waba afitanye isano na Kamanzi Jetruda wabyaranye n'umubirigi Fernand Pire, umwana w'umuhungu, akoherezwa mu Bubiligi mu mwaka w'1961. Yatubwira niba hari umwana cyangwa se umwuzukuru wa Teresa Mukamwambutsa w'Ibyumba ukiriho, niba se umuzi, imubwire ku mwene wabo Marie Flore Gillet uri mu Bubiligi amushaka.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga. Abana babiri b'abahungu bajyanywe mu kigo cy'Imasaka, nyina amaze kwitaba Imana, turi mu mwaka w'1990. Mushiki wabo Mukazikeye Clarisse utuye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kigoma, akagari ka Butansinda, umudugudu wa Karama, aratubwira ukuntu batandukanye, yifuza ko twamufasha kumenya aho baherereye.
Ikintu kizanye mu kiganiro ni ukurangisha abana twabuze twari bato, mama yapfuye muri 90, noneho amaze gupfa muri 90, kuko twari bato tudashoboye kurera abo bana babajyana mu kigo cy'imfubyi kandi bitaga Imasaka.
Ninde wabajyanye?
Umudamu bitaga Yosefa wari ustiri wacu nyine wa komine Kigoma, umudamu we.
Abo bana yabajyanye ari ndu bamuhaye?
Ego.
Yari afite ubuhe burenganzira bwo kubavana aho mu muryango wabo akabajyana mu kigo cy'imfubyi?
Umuryango wacu twebwe mama yarapfuye, noneho apfa twebwe twibana, mbese turi imfubyi. Noneho kubera twari abana batoya, urabona yaguye mama ajya gupfa, yaguye hariya kwa muganga ahantu hari Ikigoma nyine n'uburira cyahari.
Yego.
Noneho urumva kubera twari abana tukajya tujya kubavuza, harimo gato nyine kataramenya kurya no kumva, twagira ngo tubahaye nk'amata akabacamo tukajya kwa muganga. Abaganga bane batubonye batugirira impuhwe. Hari umuganga wabitaga Gasangwa n'undi mama bitaga Bonifrida nyine wansimbara, umudamu we hari ubwo nibo batugejeje k'uwo mumama nyine.
Ari impuhwe babagiriye bati turebe uko twabaramira aba bana bakabaho. Nta bandi bantu muryango wanyu bari basigaye bo mu muryango wa papa wawe cyangwa wa mama wawe?
Mu muryango wa mama hari mama arume, ariko nyine ntabwo bari batwitayeho. Kwa papa naho urumva abadata wacu bari bahari ariko nta muntu numwe abashaka kutwitaho kubera ko papa yari ashatse undi mugore.
None se mama wawe yitaba Imana papa wawe yarakiriho?
Yariho n'ubu ngubu ariho.
Ubu se abahehe?
Ubu nyine ariko uko bimeze ntago papa wanjye ariwe papa wabo bana. Abo bana tuvinimwe kwa mama, mama yashatse kwa papa ahatubyara turi babiri jye na mukuru wanjye gusa. Abandi bana rero babyaye mbese ubwandi batandukanye papa yashakiye n'undi mugore. Mama nawe yariyubakiye iwabo nyine arindushye ibere aho ngaho.
None se ni namwe mwafashe icyemezo cyo kubajyana mu kigo cy'imfubyi?
Yego, mukuru wanjye niwe wari mukuru, niwe wajyanye nabo babajyanye nyine mu kigo cy'imfubyi, ni nawe wagiye kubasinyira ariko nta kiruho yarapfuye.
Hanyuma nimba warabaherekeje byagenze gute kugira ngo abo bana mubahe uwo mudamu Yosefa?
Mukuru wanjye niwe wari mukuru.
Yari afite imyaka ingahe?
We yigaga hari mu mwaka wa gatandatu, ariko ubu byabaye ngombwa ko duhita tuva mu ishuri kugira ngo dufate inshingano nyine yo kurera abo bana, twabonaga nta wundi wo kubitaho.
Hanyuma nyibutsa nimba wibuka Gasangwa abagirira impuhwe abasabira ko uwo mudamu Yosefa yabajyana mu kigo cy'imfubyi, abana bagenda nawe warabaherekeje wajyanye na mukuru wawe?
Ngewe nabagejeje nyine aho ku mama babashyira mu modoka nyine kuko bari bafite imodoka baragenda, ariko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi babajyanye masaka bajyanye na mukuru wanjye.
Hanyuma mukuru wawe akubwira ko hari urupapuro yasinye yemera yuko abo bari munabe basigarayo?
Yego.
Kuva icyo gihe nta yandi makuru yabo wigeze umenya? Wamenye uko bahavuye? Wamenye aho bari? Nayahe makuru ufite?
Nta yandi makuru nongeye kumenya, kubera ko twari abana nyine natwe hari hasigaye n'abandi twagombaga kurera, nibo nyine bari bato babonaga batugoye. Ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru, urumva birindiyo bigeza muri 94, umwacukwe ndacukwe birangira nyine mukuru wanjye yitabye Imana, nibona rijye wisanze ryenyine nyine.
Abo basaza ba banyu bajya mu kigo cy'imfubyi cya Masaka bari bafite imyaka ingahe?
Harimo gato kari ubwo ntashoboye kugirana neza, ariko uwo umutwe yarataruzuza umwaka, yari afite hagati y'amezi 9 wenda n'umwaka. Ubwo sinaba nkibuka ngo bavutse ryari, kuko nanjye nari umwana urabyumva.
Yego.
Ariko umukuru yari hagati y'imyaka 3 n'2, hagati y'imyaka 3 n'4, kuko ari umwana uz'ubwenge. Ubwo yaticara aha ngiye kuzana amazi akahicara kandi ntuhave, kuko twari bato. Ntabwo numva nakwibuka ngo bavutse ryari, ibipande by'ikingiza sinzi ngo nabibona gute. Ubwo rero yari umwana uz'ubwenge, mbese wabwira ngo icara aha akahicara kandi uti ntihagire umuntu uza ngo winjire mu nzu, yari umwana mbese w'incuke nyine hagati y'imyaka 3 n'4 gutyo.
Amazina yabo ni ayahe? Umukuru yitwaga nde? Umuto yitwaga nde?
Maganda Kiritimana Kalisa. Umukuru?
Yego.
Yitwaga Hakizimana Jean Claude.
None se nyuma ya 94 hari amakuru yabo mwigeze mumenya muza aho baherereye?
Ntabwo twigeze tuyamenya, kuko 94 byabaye ngombwa ko nyine bamwe bacukwabo abandi bacukwabo, birangira mukuru wanjye nyine duhuye tutakibona nyine, niwe nari kubaza amakuru kuko niwe wari uzi naho yabajyanye. Uwo mumama nawe wadufashije kubajyana ntabwo nari kumubona, kuko abantu bose bahise bahunga, ugeze na n'ubu nta makuru mfite. Amakuru nigeze kumva nayo uko wenda abo bantu baba barabahunganye, ariko sinzi ngo bahunganywe n'iyihe leta, sinzi ngo babahungishije mu kihe gihugu, ariko nyine nabyumvise gutya, ariko nta gihamya nabyo mbifitiye neza.
Ariko uzi neza ko 94 bari mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka? Hoho naguhumuriza, niba koko ariho bari bari abahunze abana b'imfubyi bari bahari muri 94 bose ku itariki hafi ya 13 ni bwo bwa nyuma buri indege bagana mu gihugu cy'Ubufaransa, hari n'abandi bakeya bashobora kuba baragiye mu Bubiligi, ariko benshi bagiye mu Bufaransa. Ubwo ngubwo rero nabo Imana niba yarabakomeje bakabakiriho niho bashobora kuba bari. Ariko se mbere y'uko bagenda, uwo mudamu wabagiriye neza akabafasha kubashyira muri icyo kigo cy'imfubyi, hagati ya 94 na 94 mwigeze mujya kumusura mumushimira yuko yabakoreye icyo gikorwa? Hari
imigenderanire mwigeze mugirana nawe mbese igeze abamenya mwebwijejaga babwira ati bana mumeze mute urambira ko ari umuntu mwiza mwakomeje kugenderana nawe
ne hari gihe yadutumaga nkuko akadufasha nyine nk'abana b'imfubyi ariko ntago ari kenshi nyine twakundaga kugenderanira ariko yarabizi nyine ko twibana mu rugo rwa twenyine turabana akagiye nyine dutumaho tugatumiza se musure tukagenda nyine akadufasha
ni byiza bw'umwagiranye iyo migenderanire y'urukundo akabamenya nk'impfubyi nawe ndahamya yuko kino kiganiro zacyumva ubwo aza bamenya azamenya amakuru yawe usigaye ya mukuru wawe na yazayamenya ko atakiriho ubwo nibishoboka hari icyo yamenyeshwa ko nacyo yamenya ariko hari icyo yamenye nabyo yatubwira amakuru yabasaza bawe ariko ashobora kutabimenya kubera ko bagiye inzira zitandukanye icyangombwa ni uko yabamenye kiri bato akabamenya hasigaye nagira amakuru yadufasha kugira ngo dushobore kugera kuri basaza bawe ayo nayo ndahamya yuko azayaduha niba basaza bawe bakumva muri kano kanya ubabwire buri wese mu izina rye umuhamagare umubwire icyo ushaka kumubwira nguhaye umunota umwe ngaho buri masegonda 30 usuhuza umwe umubwire icyo ushaka kumubwira nubwo bwose bashobora kuba bumva bavuga ururimi rw'igifaransa ariko tuzabasemurira nitubabona babwire icyo ushaka kubabwira
tuhuza nakiruta imana Kalisa ndamubwira ko mukunda ari musaza wanjye kandi ndamukumbuye kandi ukuri ntago yagiye nkuko wende yabakeka ko bamujugunye ibibazo by'ubupfubyi ndasuhuza Nakizimana Jean Claude nawe ndamukunda kandi ndamukumbuye murakoze
urakoze nawe Clarisse mu kazi ke ngaho rero ukomere wakoze kuza mu kiganiro wagasaro kaburaga no kwizera ijwi rya Amerika mu kuzagufasha kubona abavandimwe bawe ubwo nitugira icyo tumenya tuzakubwira ukomeze utegereze wizeye
murakoze
agasaro kaburaga
umwaka ugiye gushira tugishaka uwitwa Emmanuel Twagirayezu bakundaga kwita Rwayibebe Gashema Vianney ni umuvandimwe we atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere dore amakuru yaduhaye yerekeranye na Emmanuel Twagirayezu
umuvandimwe wahunze muri 94 ahungana n'ababyeyi na basekuru hanyuma bo baza kugaruka ariko ntiyaza ubwo nkunda kumva ikiganiro cyanyu ku cyumweru cyitwa agasaro kaburaga
yego
nashatse uburyo rero mbona nimero zanyu biranga nza kuhamagara mfite umuvandimwe witwa Alphonse Twahirwa amubaza niba yambonera nimero zanyu arambwira ati ndagufasha ndaguha nimero za bagira ubusa muzavugane
ni byiza urambonye rero none uwo muvandimwe wawe yari yarahungiye he kubera icyatagarutse
umuvandimwe wanjye yahunganye na basekuru 94 bahunga
yego
barahunga bahungira hitwa babaye muhurumba nge ndi mutoya ariko nabashije kuganira n'abantu na se wabo wari waragiye ariko aza kugaruka ariko arashaje ari no mu cyaro aye baba bari mu cyara ariko na telefone zabo ntazo noneho amakuru yaho bari
hehe
babaye mu nkambi ya Kabira muri 94 hanyuma ubwo yabanaga na sekuru na nyirakuru na n'uwo se wabo witwa Makabuza Jean Marie Vianney hanyuma basi akaza kuhavaho mu nkambi ajya gukora akazi aho bita Ishange nyuma ariko akajya aza gusura basekuru aho babaga mu nkambi yaje kuva rero ahitwa Ishangi ngo shebuja amwimurira ahitwa Nyamibwa na Nyamikubi. Nyuma rero base wabo na sekuru baje gutaha ariko ataragaruka kubareba aho bari bari. Kuva icyo gihe rero baza andi makuru yandi twamenye arengaho baraje, kuva icyo gihe nta yandi makuru ye turamenye.
Uwo muvandimwe wawe yitwaga nde?
Yitwaga Twagira Yezu Emmanueli, bakundaga kumwita Rwayibebe. Yahunze afite imyaka 17 kuko yavutse 1977. Ariko hari undi muntu waje kuza duha makuru yuko babonanye muri 2000.
Yego.
Ariko umukuru wanjye we atakunze kuba mu nkambi, ntabwo yakunze kuba mu nkambi kuko baje ngo guhura, amubwira yuko asigaye yaratuye. Uwo muntu waje nawe yaraje aduha amakuru gutyo, nyuma ntabwo twongeye kubonana kugeza na n'ubu.
Yababwiraga ko yabatuye hehe?
Yatubwiraga yuko yabatuye mu ibyo bice bya Nyamikubi.
Niba Twagira Yezu Emmanuel bitaga Rwayibebe ni mukuru wawe, niba kumva akaba ari aho za Nyamibwa na Nyamikubi, akaba kumva hano ku Ijwi ry'Amerika, nayahe makuru wamubwira? Usigaranye amasegonda 30 yafate ugire amakuru waha mukuru wawe, umubwire amakuru yo mu Rwanda, umubwire n'icyo wifuza ufite ku mutima wawe.
Mu by'ukuri byashimisha abaye akiri wabaye anyumva, abavandimwe bose be barahari, uko twari abana 9 bose barahari, abaye anyumva rwose. Nimero zanjye nizi, cyangwa umwe muri base wabo banyumva, abaye anyumva cyangwa hari n'umuzi ubazi afashije akaba yabagezaho aya magambo mvuga rwose. Nuko turamukumbuye umusaza n'umukecuru, urabavuga ati icyatuzanira Manweli tutarasaza byadushimisha cyane.
Amakuru dufite nuko Emmanuel Twagira Yezu atari Nyamikubi nkuko murumuna we abivuga. Umwe mu babanye nawe i Masisi muri Rucuru ari mu kiganiro Hakizimana Aloyizi, ari mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kibirizi, akagari ka Gashiha, umudugudu wa Rukamiro.
Twatwara abana Masisi, aruwitaga Rwayibebe.
Yego.
Aruwitwaga Nubaha. Aruwitwaga Kalisa.
Yego.
Na Bizimana.
N'uwo
Manweli nyine ariwe bitaga Rwayibebe,
akaba ari muri Zambia ubungubu.
Wari muri Zambia ubungubu, ubwo nanjye naye ndimo bitaga Hakizimana Aloyizi. Ariko njye nkaba naratashye ndi hano mu Rwanda mu karere ka Nyamagabe.
None utaha watashye uvuye i Masisi cyangwa se nawe wabanje kunyura muri Zambia?
Njye nari mvuye aho bita Irucuro.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
2019.
Hanyuma se
rero nageze hano mu Rwanda mvuye i Mutobo.
Wari uvuye i Mutobo?
Nageze mu Rwanda mpita njya kwiga ingando i Mutobo.
Rwayibebe se wigeze wongera kubasha kuvugana nawe aho yari muri Zambia?
2016 twaravuganaga, nuko amasimu bayanyatse, na 2018 twaravuganaga.
Ku buryo uratekereza ko akiri muri Zambia?
Acyari muri Zambia mu nkambi.
Iyo nkambi izina ryayo urarizi?
Aya ntago ndizi, ntago ndizi. Twavuganaga arambwira ko araho mu nkambi, ariko ntago ndizi.
Twagira Yezu Manuel mukaba mwaramwitaga Rwayibebe?
Yego.
Ubu naramuka kumvise azahita amenya yuko ari we Hakizimana mwabanye Masisi?
Yego, aho bita imikino.
ubuse niba kumva mubwira makuru yo mu Rwanda binamufashe kumva yuko na murumuna wa mushaka ugashima mubwira makuru yo mu Rwanda hameze hate ku muntu wavuye aho ngaho rucuru warumaze imyaka ukanyura muto bungu bukaburi nyamagabe mu Rwanda hameze hate
mu Rwanda nta kibazo bose nasanze n'ababyeyi be na barumuna be bose barahari na mukuru we aho bita ku ruhuha naho narahageze bambwira ko ngomba kujya mushakisha ari hose ngo bakavuga nari kwinomere narayibuze kubera telefone yanjye bayinyatse narayibuze
tuzagufasha kumugeraho muzavugana ariko se muri kano kanya niba akumva Hakizimana niba akumva Rwayibebe wamubwira iki birumvikanura mukumbu ariko gira icyo umubwire hano mu kiganiro agasaro kabura gafata kanya winigure umubwire icyo ushaka
rwose icyo namushishikariza murumuna we aramukeneye cyane bunari Kigali ariko aho bita igashiha niho iwacu niho mvuka ubu bashiki be bari kumubaguha bamumbaza cyane ngo baramukeneye iba nyumva rwose yakwiye kuba avugira kuri radio nawe bakavugana akababwira nawe uko bimeze nawe agataha rwose n'imiryango yose bagubana n'iminani ye bari kuvuga ngo ubu nta muntu ushobora kwagira kereka bamubonyeho kandi no kugira ngo n'undi awufateho atahageze byibuze ngo abihereho ariko icyo namubwira cyo ni uko nge nageze iwacu nta kibazo gihari agomba kuzaza nta kibazo iwacu mu Rwanda nta mahoro nasanze nta kibazo gihari
Hakizimana Louise ndagushimiye cyane kuba wafasha akanya kugira ngo ufashe Gashema kubona amakuru ya mukuru we Rwayibebe ndagushimiye cyane kuba wifashije kino kiganiro kugira ngo udufashe guhuza abanyarwanda aho bari hose niba rero Rwayibebe twagira Yesu Emmanuel atwumva muri kano kanya aho ari muri Zambia ndahamya yuko atazatinda kutugeraho kugira ngo tubahuze nongere ngushimire mbikuye ku mutima gira amahoro
yego rwose murakoze cyane imana ituho mu gifata twese
gusoza iki kiganiro ndatumikira hiti yise Enias mwene Nyabudaraza Eliana bari batuye mu cyahoje ari prefecture ya Gitarama muri komine ya Masango muri sectori ya Nyakogo muri serire ya Gashira bwoba ni hagati ya Gitwe na Buhanda yansabye kumufasha gushaka umwana w'umuhungu witwa Ndahimana Elam bakundaga kwita Didi akaba yarabuze ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1994 yarafite imyaka 6 akaba yari kwa nyirakuru abavandimwe be ashobora kwibuka ni mushikiwe witwaga Umuhire bakundaga kumuhimba Picu ndetse na nyirasenge witwa Nerida ubwo n'ubutumwa bwa hitiyisha Enias ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha nimero rero ni 00120274736 nongere nyisubiremo 00120274736 mbibutse ko igikorwa cyo gushaka ababuranye n'ababo ari igikorwa cy'urukundo n'ineza nta kiguzi ntihazagire ubasaba amafaranga abizeza kuzabafasha kungeraho ntibibaho iki ni ikiganiro kijwi rya Amerika cyo gukigekera ubusabane ubworoherane mu bantu no kumva ko umuntu ari umuntu nkawe naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Gasaro.